La 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 la.
We all need love, we all need affection, and the way that you're looking at me, I can feel a connection. Unanibamba baby, kwanza unavochekecha, kinywaji kwa mkono na kibeti kwa bega. Just a crazy madam wanapenda do na matalipi ya tunazo drama. Ya dunia ni mengi sana, no commitment mama. So nipe nafasi, nikupe mapenzi yangu ya kiluya.
Hallelujah, oh,
we all love. Nakupenda, tena nina imani sana. Ushanitega,
ushanitega, we all need someone.
Nakupenda, tena nina imani sana. Ushanitega, ushanitega, so make love to me.
No, 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 no,
unconditionally,
no,
babe. Unconditionally, babe. Make love to me. Unconditionally, babe. Unconditionally, babe.
Wakuishi na yeye. Fata vijano takufa mapema, magonjwa ya meja. Jina langu wali, sasa lazima nile. Nikikosa kula na wendo chakula, ntakonda mazima. And I believe nitakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho. And I believe,
baby,
yeah.
We all in love. Ushanitega, so make love to me.
Make love
unconditionally, babe. Unconditionally, babe. Make love to me.
Hey,
unconditionally, babe. Unconditionally, babe. We only love.
Chumani loves
the kupenda. Tena nina imani sana.
What's mine?
Ushanitega, we only love. Nakupenda.
Tena nina imani sana. Unconditionally, baby, make love to me.
Unconditionally, baby, unconditionally, baby.
Ali, Sauti Sol, East Africa, Tanzania, Kenya, Kigali, Bujumbura, Kampala, Kinshasa.
You're looking at me, I can feel a connection. Unanibamba baby, kwanza unavochekecha, kinywaji kwa mkono na kibeti kwa bega. Just a crazy madam wanapenda do na matalipi ya tunazo drama. Ya dunia ni mengi sana, no commitment mama. So nipe nafasi, nikupe mapenzi yangu ya kiluya.
Hallelujah,
oh, we all love. Nakupenda, tena nina imani sana. Ushanitega,
ushanitega, we all need someone.
Nakupenda, tena nina imani sana. Ushanitega, ushanitega, so make love to me.
No, 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 no,
unconditionally, babe. Unconditionally, babe. Make love to me.
need a wife wakuishi na yeye. Pata vijana utakufa mapema magonjwa yameja. Jina langu wani sasa lazima nile. Nikikosa kula na wendo chakula ntakonda mazima. And I believe nitakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho. And I believe
baby,
yeah,
we only love. Nakupenda tena nina imani sana. Ushanitega, ushanitega. We only love. Nakupenda tena nina imani sana. Ushanitega, ushanitega. So make love to me,
make love
unconditionally, babe. Unconditionally, babe. Nakupenda tena nina imani sana. Ushanitega, ushanitega. Make love to me. Yeah, yeah. Unconditionally, babe. Unconditionally, baby. Make love to me. Yeah, yeah, yeah. Unconditionally, babe. Unconditionally, baby.
East Africa,
Umaye.
Tanzania, Kenya,
Umaye.
Kigali,
Umaye.
Bujumbura,
Umaye.
Kampala,
Umaye.
Kinshasa,
Umaye.